adopt. Another mad junior. Fimi pass slow me a holding on. Uncle JJ holding on. Ziggy. One time. Representing over time, yeah. Pull it up, selector. Front up. Pull
exclusive. From Zamap.co.
Kumbo kela, mami. Kumbo kela, mami. Mamuna wamene weza sorela nae. Mamuna wamene weza sorela nae.
Kajus kwa tae.
Yes!
Antuni sakila kazi wa kumfana omene nenzo sowela nae kajus kwa tae tinapangana tikakula za kwa tilana kulibevo siyanya na tatu kumsana yole mbakuti true love never done.
Kumbukila mami.
Mamuna wamene weza sorela nae. Mamuna wamene weza sorela nae.
Yes.
Remember when we were pickings, used to play queens, me used to play kings, yeah. Mission here to sit in a city Z, say me wish you coulda recall, we coulda do this, yeah. Down here to your chidunu neni, she even the way mommy in the daddy. Tabi sama wabiri, chiri wabiri, tipanga ma security. We used to do this in 90s, nishi kulie ma light in my 90s. Candle light tonight, nishi wasani kaiwe malaika.
Rige kumbukila, mami.
Remember baby.
Kumbukila, mami. Mamuna wamene weza sorela nae.
Kajus kwa tae.
Mamuna wamene weza sorela nae.
Kajus kwa tae.
Yes.
Jina wa muavi ni funa tape weiwe. Sini funa kutaya mwai.
Lelo tapezana mami. Tisevele masevela ya tu ya kudala.
Just kwa tae, kajus kwa tae. Hae, hae. Kajus kwa tae, kajus kwa tae. Hae.
I'm up to CO.
My boy.